ciyaalkani oo nooca riiga loo yaqaano qoday hay-adda seef. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka koonfur galbeed Aadan Xasan Usaama oo munaasabadda furitaanka ceelka ka hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen ceelkan inay ka waraabaan ama ay biyo ka helaan 10,000 oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah xerooyinka magaalada Baydhabo.
Ayuu ku faa'iidaysan doonaan 10,000 qoys oo meel raadis IDB dan badan iyo dadku meel raadis degmada Baydhabo ku nool. Runtii saaxiibta maxamed haaji sheegay ceel kala fadahaynaanii la qoda ee magaalada la qoda ee wayna lanka talagalay meel la raayo dadka baraka ee siyo bi nadiif ah oo ka filanayaan helan ee wasaaradda may ka hoolanta in magaalada Baydhabo bi galantii la bilaari saadiib ku warqabta ee assessment iyo gabagabo marahay insha Allah sanadkan intee dhamaan way fadaana in dadka ku nool degmada Baydhabo ama IDB iyo in ay helan bi ka filan wasaaraddan ma in qorsheysanay in istaraatiijiyadaasi fuliida marka eedeyada maasintamada madaxweyne
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay dhibaatooyin biyo la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka jirtay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo sidaas darteed ceel biyoodkan uu wax weyn ka tari doono biyaridii ka jirtay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo
biyo umadnoon dhibaatooyin badan biyan qaban biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kalaba dhibaatooyin badan la qabo kun dhibaato badan ha ku dhidi marka USAID ka iyo hay'ado la shaqeeya iyo dawladda Mareykanka iyo dadka badan oo doonaya iska iyo gacanta siyaabo dhamaantiyo eedeedan ka mahadnaqaana wayna rajaynaynaa dadaalkii hortu wada inuu si ballaariyan gaar ahaan dadka qaxay oo hang nabadiidka guriyasho ku qaxiyan dadkan abaarleey ma ku qaxna walaa ku qaxna olaadaha ku qaxan abaaraha ku qaxan awladii oo lug ku xoogaa wiyaha ku qaxan dhibaatooyin badan ayaa ka laftay marka taasay waliba rajaynaynaa dadku in gacanta saata lanka hay isku si balaaran kale in gacanta lanka si haya iyo ku codsadaana dawladda Mareykanka gaar ahaan iyo USAID dadalkii wadan in dadkan hadii biinana hel oo ahmaanana hel oo walbarashana helna dadkan dib u dhaa xoog leh ka kooye marka way baa eedeyna ka mahadnaqaan mashruuckan iyo mashruucyada kale la qabaday
barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka soo barakacay deegaanada fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan kuwaasi oo ka soo cararay abaari iyo biilaan isbiirsaday oo deegaanadooda ka dilaacay Muftaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo